Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni Edi Rwema basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe, baratutuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.com. Umunyarwanda Ben Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben muri iki cyumweru yasohoye indirimbo Habibi imaze gukundwa n'abantu benshi. Bimwe mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda ndetse byanditse ko The Ben yazirikanye abari mu munyenga w'urukundo abaha impano ya Habibi. Indirimbo Habibi isohotse mu gihe gito The Ben nanone agaragaye mu ndirimbo Only You yafatanyije n'umuhanzi Ben Kayiranga ndetse na Ntacyadutanya aririmbanye na Princess Priscilla. Uyu munsi The Ben niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga ikaze, mu kiganiro muri isanga The Ben.
Murakoze cyane Edi, yegeraciro.
Nizere ko aho ngaho muri leta ya California nubwo hakiri kare cyane mumeze neza.
Ya turashimye cyane, haracyari kare cyane byo.
Wenda tutaranatangira nagira ngo ngwe felicitation ku bwa kazi gakomeye wakoze keza cyane. Iyi ndirimbo rwose iryoheye ugutwi n'amagambo arimo, n'amagambo meza cyane.
Urakoze cyane Edi, urakoze cyane mu byukuri.
Uyu munsi kandi natumiye umunyamakuru Murenzi Kamatari, amaze igihe akurikiranira hafi muzika nyarwanda akanayikoramo, aho yabaye umunyamakuru w'imyidagaduro kuri Radio Contact FM aho ni mu Rwanda. Murenzi ubu abarizwa muri leta ya New York, aho akomeje umwuga w'itangazamakuru abinyujije kuri radio yashinze yitwa Isoko. Kaze neza mu kiganiro muri isanga, Murenzi Kamatari.
Mwaramutse neza, ngira ngo Washington turi na masaha hamwe na yano muri Radio Kenongere yo kubashimira kuba mwantekereje ko nanjye twaganira. Murakoze abantu bose rero bakurikiye Ijwi rya Amerika, mwese ndabasohoje.
Urakoze Murenzi, ngira ngo mu Rwanda bakuzi na kandi kabyiniriro wakwibutsa bumva Radio Rwanda ko kabyiniriro kawe uko wita iyo ukora akazi kawe.
Abantu bose banyumva bari mu Rwanda banzika izina rya MC Nzi, nkaba narayoboraga ibitaramo bitandukanye, akaba ari naryo zina nakoreshaga kuri stage iyo nabaga, cyangwa se ku rubyiniriro iyo nabaga ndi gukora akazi.
Urakoze cyane The Ben. Abantu benshi banyandikiye ikintu cya mbere bansabye ngo ubanze bakoreka akapela gatoya mbere y'uko igiganiro gitangiranyire zina.
Iyaba wenda amarira yasobanura urukundo ngukunda bebe sinazigera mora ebitange mora ndi wedi.
Urakoze cyane The Ben.
Bakunzi
bacu rero, abatarumva indirimbo Habibi y'umuhanzi The Ben, reka muri aka kanya tubareke muyikurikire hanyuma dukomeze ikiganiro. Indirimbo Habibi ya The Ben, tugende.
Sweet to your mukire, Ese wabuzuko wanzonze mami Nukuri singiri ho Hoya nje sinibuka Ukona bagao nara kumenya Tariki yari nyingi Imitima ya huraka yeah. Hoya hoya nacha kungwara Nacha kungwara Shishaka no kubitekereza Kubana kubura Baby you're my life Wewe baraka yangu Ibyiza byose nabiboneye muri wowe
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ikigano ni muri isanga muri studio ya 7 hano I Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema abatumirwa bacu uyu munsi ni Ben Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben akaba aherutse gusohora indirimbo Habibi ikunzwe cyane muri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse turi kumwe na Murenzi Kamatari akaba ari umunyamakuru umaze igihe kinini akurikirana hafi muzika The Ben ninde uririmba muri indirimbo
Bo indirimbo yanditswe muri munesipiasi zisanzwe zitagize uwo tugenderaho nanicaye na Pastor T adushyikiriza ku ndirimbo mu by'ukuri yafasha abantu kongera kwibukiranya urukundo cyangwa se kwibukiranya how urukundo ruryohera hagati yabo so ntabwo twigeze tugendera cyane kuri cyangwa se ku bintu bizwi by'abantu bakundanye runaka
Abantu benshi bibazaga ko wenda hari umukunzi urimo kuririmba muri indere.
Oya ntabwo nabo naririmbye umuntu runaka. Naririmbye indirimbo Habibi kugira ngo ifashe abantu bakundana. Habibi ni ijambo ubwira umudamu wawe cyangwa se umugabo ashobora kubwira umugore we kugira icyo ari cyo cyose. Yivuga ofite nka mon amour cyangwa mu gifaransa cyangwa se urukundo rwanjye cyangwa se love so ni jambo rishobora rero nanone kubamo izina ry'igitsina gore so ni izina nishobora kuba izina cyangwa se rikamining icyo kintu muze haraguru
iyo wumvishije iyi ndirimbo wowe ku giti cyawe uyumvute ni indirimbo wumva nawe ikuryohe nk'uko imaze kuryohera abakunzi bawe be
iyo numvishe Habibi numva usibye kuba numva ibintu byinshi nabiyuzuyemo numva ubuhanga buri muri Pastor P mu maboko ya Pastor P ariwe polisi wayikozemo wayikoze numva ubuhanga buri mu maboko ye numva ubuhanga buri mu bwonko bwe kuko the end of the day nubwo naririmbye nubwo na twakoze akazi kenshi turi kumwe ariko Pastor P niwe wazanye your product kugira ngo mbashe no kumva ko iryoshye kugira ngo mbashe no kwishyamo ibyo byose so iyo niyumvishije numva nahamagara Pastor P nkamubwira Pastor P you are the man uri umuhanga kandi Imana ikomeze igufashe
urakoze The Ben Murenzi Kamatari ukurikiranira hafi muzika nyarwanda imyidagaduro wayikozemo cyane iyo wumvishije iyi ndirimbo wemeranya nibyo Ben avuze
yego ibyo Ben avuze nibyo kubera ko ukurikije n'indirimbo yari yarabanje yakoranye na mugenzi we Ben Kayiranga rero gakukizaho nino Habibi twari turi komba mukanya umva ari indirimbo itandukanye itandukanye ndetse ikwerekana ubuhanga bwa Ben rero ikintu twese tumuziho agira cyangwa se impano yamuhaye n'ijwi ijwi rye ashobora kurikoresha mu njyana zose zitandukanye uretse ko ntari namwumva yaririmbye hip hop ariko nayo ndabizi ko yahishobora Ben rero ikindi nakubwira muri ino ndirimbo nuko umuntu wese nge nyumva nayumvishe rimwe mitanye kondo ubundi ntabwo ari ibintu byoroshye cyane kugira ngo wumve indirimbo inshuro ya mbere uhite wumva ko ari indirimbo nziza ino ndirimbo rero nanjye namushimira cyane cyangwa se namubwira ati wakoze akazi gakomeye cyane
The Ben ubundi abahanzi mukunze kuvuga cyangwa se mugatanga matiza ku ndirimbo muba mukora ariko iyi ndirimbo watunguye abantu benshi ntago abantu bari bayiteze ntiwigeze muyivugaho byinshi cyane kugeza igihe isohokeye iryo banga kubera ko mwari muzi ko mufite ikintu gikomeye cyane mushaka gushyira ahagaragara
kimwe mu mpamvu nuko yakorewe mu Bubiligi ikorwa na Pastor P umu producer tutabanaga cyangwa se umu producer nabashaga kujya kureba cyangwa se kuba twaba turi kumwe igice cyo cyose impamvu nyamukuru nuko Pastor P yabaga ari mu Rwanda ndi muri Amerika si kugira ngo umwanya wo kuba yayikoraho ayinyumvishe yanyumvishe aho bigeze byasaga nk'aho bigoranye kubera akazi ke n'akazi gatandukanye abaga arimo biri kontrari n'iyo ndi gukorana na The Click producer wanjye nanashimye nawe ubuhanga bwe n'ibikorwa bye byiza iyo turi gukorana hano mbasha kuba najya muri studio nkumva ibintu bigeze ayo matiza agakorwa tukumvaho tugomba gukosora naho tugomba kuko hameze so harimo difference yuko Pastor P ari mu Rwanda njyewe ndi muri Amerika bikaba ngombwa ko tutamenya exactement aho ibintu bigeze ariko nyine gake twagerageje kuguma in touch nibwo nagiye menya aho ibintu bigenda bigera so ngira ngo nk'uko ubivuze natanze teaser ya nyuma ku munsi ku cyumweru indirimbo isohoke kwa mbere
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington ikigano ni muri isanga dufite n'abakunzi benshi cyane batwandikiye ku mbuga zacu za internet yaba kuri WhatsApp kuri Facebook bifuza kugira icyo bavuga kuri indirimbo Habibi yasohowe n'uyu muhanzi w'umunyarwanda Ben Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben kuri telefone turi kumwe na Alexi mwiriwe neza Alex ndibaza ko tumubuze reka dufate Claude wiriwe Allo Claude ndibaza ko tugize akabazo technique ariko murenzi nk'umunyamakuru nawe ukurikiranya hafi ibya muzika ndibaza ko wenda hari nk'utubazo wifuza kwibariza The Ben muri aka kanyango hemiko
Yes urakoze cyane The Ben ngira ngo kimwe mu kibazo cyangwa se mu bibazo by'amatsiko ndibuka dutangirana urugamba rwo kubohora umuziki nyarwanda kubera ko umuziki nyarwanda twawuvanye mu bihe bikomeye cyane aho guhera muri 2005 twari duhanganye n'indirimbo ziri kuva mu Burundi aribo bafarias baroriro nibo bari bafite imyidagaduro yo mu Rwanda ariko twavuga ndetse n'imiziki yo muri Tanzania Ben urumwe mu bantu bagize uruhare mu kuzana cyangwa se kwereka abanyarwanda yuko abajene bashoboye urwo rugamba urabona rugeze hehe
The Ben
mbonereho no gushimira cyane cyane wa mugani wawe abo bagenzi bacu b'i Burundi twanigiyeho twanakuze twumva bakatubera urugero rwiza byari bitoroshye cyane cyane ko ntago nayo imbangamiwe cyangwa se abahanzi bagenzi bawe ntabwo tubangamiwe n'imiziki iva mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi kuko na zindi zindi naho ni iwacu ahubwo cyane cyane igihugu imiziki yavaga muri Congo like imiziki yaba Kofi Olomide yaba Fally Ipupa n'izitandukanye cyane cyane mu ndimi tutumvaga twumvaga hakomba gukorwa ikintu runaka kugira ngo umuziki wacu w'abanyarwanda ugire ahantu ugera. So nago nibaza ko nakwita hero cyangwa se umunaka wa service muziki, gusa nibaza ko ibitekerezo byacu abajene n'abagenzi banjye bandi muri generation yacu y'icyo gihe gira ngo guhera muri za 2008 cyane ko dufite n'abatubanjije kandi n'abakoze akazi keza aribo ba KGB ba Mr. Joe n'abandi, n'ikintu cyamece kimeze nka revolution, aho abana b'urubyiruko bavuze bati reka tuzamure umuziki wacu ariko bihera cyane cyane ku ma radios, radio stations nizo zafashe icyemezo, aribo ba Murenzi, aribo ba Mike Karangwa n'abandi bafata icyemezo kandi cyiza cyanatumye cyangwa se gikomeje kugaragaza ko umuziki wacu uri kugenda uzamuka neza.
Urakoze The Ben. Kuri telefoni dufite Olivier. Olivier, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Undi mu Rwanda Cyangugu.
Cyangugu, murakomeye?
Turakomeye mu murenge wa Nzahaha.
Indirimbo Habibi mumaze kuyumva?
Maze kuyumva, yanshimishije cyane.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza The Ben, nashaka kumubaza natubwire atumara amatsiko, nibyo koko agiye gukorana ubukwe na Priscilla cyangwa na magambo? Ese koko niba atari ubukwe baba bari mu rukundo?
The Ben, subiza Olivier.
Icyo kibazo ntabwo ari cyo, ntabwo Priscilla ni nka mushiki wanjye. Priscilla ni nka mushiki wanjye, nazi afeze zishobora kuhaba, mbo ntagiha mu by'ukuri ndagisubije, kuvuga ko ari mushiki wanjye kirisubije ndibaza.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Blandine. Blandine, wiriwe?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe, indirimbo Habibi warayumvishije?
Ego narayumvishije, ndamukunda cyane, ndamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, akantu kose asohoye tuba turi kumwe, ndamukurikirana cyane, narayumvishije kandi nibyo yarakoze pe.
Noneho nguyu kuri telefoni muri kumwe, ugira icyo umubwira?
Murahu neza, ni ndumu niko Blandine. Ndumu fani zoe bjata.
Imana iguhe umugisha kandi ukomereze aho ngaho. Ugume mu ikipe ufana.
Ego rwose ndi mu ikipe ufana w'ikintu Kigali, nari umufanyije wa Namibu mu Rwanda, nta muhanzi ushobora kukundukira n'umwe.
Imana iguhe umugisha mu Kinyarwanda.
Ego none ko tugukumbuye Kigali, waba uzaza ryari ko dutaramira? Dukumbuye gutaramana nawe cyane, ni ukuri.
Ni ukuri kandi ndakomeje, uyu mwaka amahirwe ni menshi ko nshobora kuza mu Rwanda tugataramana.
Ni ukuri turagukumbuye, uzagerageze uhagere basi dutaramane wongere usubire sede.
Ni ukuri kandi Imana iguhe umugisha, kandi tubisengere bizaba uyu mwaka mu izina rya Yesu.
Ni ukuri, ni ugusenga mu izina rya Yesu. Sawa kandi urakoze cyane, ukomeze ugire ibihe byiza.
Urakoze nawe Blandine. The Ben, itsinda ryanyu rimaze iminsi risohora imiziki myinshi cyane, ahangaha ndavuga itsinda rya Press One urimo na bagenzi bawe ba Medi, usibye indirimbo wasohoye ndetse na Medi nawe yasohoye indi indirimbo iminsi nk'ibiri irangiye. Mu migambi yanyu, mu mishinga yanyu, ni ibiki mufite mu migambi ya vuba mwifuza kugeza ku bakunzi banyu muri iki gihe gito?
Ni byinshi cyane, edi kibazo ni cyiza, dufite ibintu byinshi cyane kandi abakunzi bacu bagiye kumva bakishimira cyane. Habibi na wa musimbura ni navuga ko ari ibi atari na bose bito komite, ariko nuvuga ngo ibiri inyuma yabyo ni binini cyane kurushaho. So dufite ibikorwa byinshi kandi bizashimisha abakunzi bacu, ibyo nibyo nabararikira, kandi ntabwo uyu mwaka urangira mu by'ukuri tudasohoye izindi ndirimbo nk'ebyiri kuri buri muntu, zizakomeza gushyira abakunzi bacu mu bihe byiza.
Hanyuma se nyuma y'uko musohoye izi ndirimbo zanyu, zakiriwe gute mu bantu iyo muvuganye nabo?
Sinamu numve nago nimisha neza.
Iyi mishinga yanyu mishyashya y'indirimbo nshyashya imaze uburyo yakiriwe birabashimishije mwebwe nk'abantu muri mwitsinda rya Press One.
Yeah, birashimishije cyane cyane ko mbona mbona feedback za Habib, nibaza ko na mida getting a feedback za Naomi Simbura, simubaza uko bimeze cyane ko nibaza ko nkurikije YouTube nkurikije n'abanyamakuru tuvugana cyangwa se n'abandi bantu batandukanye bigaragaza ko feedback zose ari nziza kandi abantu bapresi cyane ibikorwa twakoze.
Urakoze The Ben. Murenzi, iyo ukurikiranye uburyo muzika nyarwanda igenda ikura, wigeze kubikomozaho uvuga akazi gakomeye yaba amaradio cyangwa se n'abahanzi bakoze kugira ngo uwo muzika ugende urushaho gutera imbere, ubona intera muzika nyarwanda igezemo ari iyihe, Murenzi?
Ngira ngo intera igaragarira buri muntu wese, uwo munyarwanda wese ahava akagera, kubera ko byari bigoye cyane kubona abanyarwanda baba hanze batumira umuhanzi wo mu Rwanda cyangwa se gutumira n'abandi bahanzi baririmba ikinyarwanda. Wasanga benshi bitumira abaturanyi bacu nk'uko Caribbean yabikomojeho, ariko ubu ngubu iyo ubonye nk'icyo navuga mu masete hafi ya yose ubu bifuza byibura umuhanzi nyarwanda ariko yagenda akaririmbirayo mu bihugu duturanye hano muri Amerika, no kuvuga Canada, Medi afite ibitaramo ejo bundi baramutumiye, urebye ukuntu babishimye uhita ubona aho muziki nyarwanda ugeze. Iyo ubonye mu Bubiligi ibintu bitakozwe n'undi muhanzi byo Ben yakoze, iyo ubonye abantu ukuntu bari bamwishimiye, ibyo byose ubona ko ari akazi umuziki nyarwanda aho ugeze ubu ngubu. Ubona ko ari akazi kaba Ben, ubona ko ari akazi ko k'abaproducer bo mu Rwanda. Ibyo byose niyo ntera cyangwa se nibwo bushobozi umuziki nyarwanda uri kugenda ugira.
Urakoze cyane Murenzi. Reka dufate na Jean kuri telefoni. Jean, wiriwe neza?
Mirwe.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Kamonyi.
Kamonyi murakome?
Ndi turamukunda cyane.
Arakumva.
Nta kibazo. Ikumva. Halo?
Arakumva The Ben, komeza.
Nasa kumubaza ese ububasha cyangwa ubuzi bwo gukora indirimbo abukora hehe? Muri make afite manager.
The Ben subis.
Bo nagira amahirwe yo kugira umuproducer unyizera akamikizere cyose ariwe Rick. Ntabwo njya ngira ibibazo byo gusora indirimbo yaba mu mashusho cyangwa se mu majwi. So njya ndumva ariko nagusubiza. Urahari? Yeah, hanyuma ku bya manager management na mfite team nkorana nayo, na ntabwo mfite manager uri navuga wenda mu izina runaka, ariko mfite team nkorana nayo nakwita ko ari kimwe ifasha iyo habayeho ibintu byose bikeneye management.
Okay, buriya ko mu cyumweru cyashize nanone hari indi ndirimbo wari warasohoye, buriya izisohora zungikanye cyangwa zikurikirana buriya ubona nta ngaruka bizagira ku muziki wayo?
Cyane cyane ko iyo ushize yari burya yari Ben Kayiranga featuring The Ben, no kuvuga ngo iri ku ruhande rwa Ben Kayiranga cyane kurusha uko yaba ku ruhande rwanjye. Niyo mpamvu ntacyo byatwara. Amaherezo burya abantu bakunda Ben Kayiranga nabo barahari, bazakomeza bayumve. Kandi indirimbo nziza burya ntabwo abantu bareka kuyumva kuko haje indi. Icyo gihe babyumva na byombi, nibaza ariko nibaza kuri ku bimeze.
Urakoze cyane Jean. Reka dufate murakoze, reka dufate n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefone turi kumwe na Nina. Nina, wiriwe neza? Gerageza uzamure ijwi ryawe. Uri hehe Nina? Kimironko. Murakomeye? Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe, indirimbo Habibi wowe wayakiriye ute?
Ntabwo nasa nk'aba makomeye
menshi.
Nakora ibintu byiza cyane, kandi turamushyigikira kenshi. Turamukurikirana kenshi.
urakoze cyane na urakoze cyane kandi ndagushimiye.
Ari ikibazo ufite? Urakoze Beni, ubwo ni ubusabe bwa kabiri ugize bw'abantu bifuza ko wagenda ukabatarama.
Nina nzaza vuba kandi n'ukuri Imana ikora ibitangaza umwaka nzendi ndi mu biganiro n'abantu ba turi gupanga kukonza. Imana igomba kubikora nkaza kandi tuzataramana, bizaba byiza cyane.
Urakoze The Beni. Murenzi Kamatari, nk'umuntu ukurikiranira hafi muzika nyarwanda, iyi ndirimbo imaze gusohoka yaba yarakiriwe ite, yaba mu itangazamakuru ryo mu gihugu cyangwa se n'abandi bantu bakurikirana hafi muzika nyarwanda?
Iyo birebye ubibonera cyane cyane nko kuri YouTube aho bayishyize, ntabwo ari ibintu byari byoroshye, cyangwa se nta nubwo ari ibintu bisanzwe kubona indirimbo itigira ibihumbi icumi. Wenda turaza no kubibaza Beneho gatoya, mu gihe abandi bo bageze kuri za miliyoni, ariko abanyarwanda benshi turabizi ko abenshi ntabwo bajya banitabira kujya kuri interineti ngo kureba y'indirimbo, kubera ko amaradiyo aba zikina cyane cyangwa se kubera ko na internet abayibona tutavuga ko ari benshi, ukurikije n'uko itumanaho rimeze mu gihugu cyacu cyangwa n'uko abanyarwanda bari kwitabira gukoresha internet. Ariko uhise ubireba ukareba ukuntu yazamutse mu cyumweru kimwe, ukareba abantu bayumvishije, ibyo byonyine byahita bikubwira ko abantu bayishimiye. Ikindi, iyi ndirimbo radio yose washyiraho yose wumva ntabwo washobora gushyira amasaha abiri yewe iyi ndirimbo itanyuzeho. Nicyo kintu nakubwira kuri ino ndirimbo ya The Ben Habibi.
The Ben, indirimbo z'abahanzi nyarwanda zirasa nkaho nk'uko Murenzi yarabikomojeho, abantu bagenda barushaho no kuzikurikirana ku mbuga za YouTube, aho mu minsi ishize mwebwe na bagenzi banyu mu indirimbo zanyu zikomeje kugenda zirenza abantu bagera kuri miliyoni. Niki nk'uko Murenzi Kamatari yarabivuze, nubwo abantu bazikurikira cyane bazumva cyane ku maradiyo, ariko noneho no kugira ngo bazikurikire kuri izo mbuga nkoranyambaga nka za YouTube, kuko kenshi na kenshi banavuga ko iyo ufite abantu benshi bakurikirana indirimbo zawe kuri YouTube, hari n'ukuntu bishobora kukungukira nk'umuhanzi.
Yeah, birakungukira cyane, birakungukira kuko ni byo abantu benshi na bakiriyemo. Igihari rero ni uko ntabwo twarenganya abanyarwanda, kuko at the end of the day ntabwo twagereranya umubare wacu wa population yacu n'abantu bo muri Tanzania, cyangwa se population yacu n'abantu bo muri Congo, cyangwa n'ibindi bihugu twegeranye. Ngira ngo urabizi ko tukiri bake. Igihari ni uko nanone wa mugani wa Murenzi abafite access kuri internet nabo bakaba bake paraporo ya y'ibindi bihugu. So ni ukuvuga ngo iyo tugize 1 million mu mwaka umwe biracyari ni achievement nini, ni achievement nini paraporo y'ibyo bintu mvuze haruguru. Nkaba nibaza ko bizagenda bizazamuka bite, uko nibaza ni uko nidukomeza kugeninga cyangwa se kugira abakunzi cyangwa se abantu bakurikirana umuziki wacu batari abanyarwanda gusa, ngo ndi kuvuga mu gihugu cy'abaturanyi Burundi, mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda na za Tanzania n'ahandi, mbese no muri Afurika hose. Icyo gihe tuzaba dufite ability cyangwa se ubushobozi bwo kuba twagira izo miliyoni mu gihe cya vuba vuba cyane. Nibaza ko tutakundana cyane u Rwanda cyangwa se abantu batukurikiranira kuri interineti, kuko baracyari bake parapo y'ibindi bihugu.
Urakoze The Ben, reka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Franco, mwiriwe neza?
Ya, mwiriwe neza.
Uri he Franco?
Ndi Alemanye.
Mu Budage muhe mugi?
Ndi aho bita Dusseldorf.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe, indirimbo Habibi aho ngaho mu Budage namwe yabagezeho?
Yatugezeho igisohoka kabisa, tuba turi online, duhita tubibona byose.
Ok, ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe?
ya nabanda gusuza the band turamukunda cyane na Medi Preswani mwese turabakunda sana akuno no nagira ngo nyine tugize no kaze yo kumubona twagira ngo tubabaze tubazo dukenya nk'abahanzi bacu twa dukunda cyane ikibazo cyambe na Mazo the band muri kariyeri yawe habayemo change ni kuvuga muri mu Rwanda mugikora mu Rwanda mwakoraga imiziki mu ndimbo nyinshi mukazikora gasanga ufite nka album nkazingayo ugasanga ufite amahits menshi ariko noneho ngo turabategereza ugasanga hashize mu mwaka cyangwa amezi nk'atanu nta ndirimbo nabazaga chance mufite ni occupation nyinshi na ndetse bicara mu cyatsi kubera cyumva mbese ariko ntitwe tubategereje n'amatsiko menshi nk'ubu ngubu mbese nka Bibi yagiye kuza buri mwanya ubusanga dusacinga the Ben new hit akandi kabazo ni ukuvuga twarabashimiye muza Brussels kabisa mwaratuyohereje twabaza ati muzagaruka Europe ryari harimanyi nabo hari diaspora abanyarwanda benshi mwaba mujye mubatekereza ibintu nk'ibyo mbese
The Ben subiza uyu mukunzi wa radio ijwi rya Amerika akaba n'umukunzi wawe uri mu gihugu cy'u Budage.
Mere ku cyambere yabajije nuko kuba byaragize impinduka y'uburyo twakoraga mu Rwanda na hano nuko hano responsibilities ziriyongera ugomba kwiga ugomba gukora ugomba gukora umuziki icyo gihe bigahinduka ho gato ikindi kandi nuko ni faso cyangwa se n'uburyo bwiza bwo kugira ngo uhe abantu umwanya uhagije wo kugira ngo bumve ibyo bahaye no kuvuga ngo yonso indirimbo nka Habib nkamara ukwezi cyangwa amezi abiri ashobora no kuba atatu nica ntarasohora indi nuko mba nishaka ko cyangwa se nifuza ko iyo nasohoye mbere ibanza ikagera igomba kugera ahantu runaka wenda nashize kuri list so ni ukuvuga ngo hari igihe biba ari gahunda yapanzwe kugukirika wa mugani wawe nk'umuntu umaze guhamagara mu kanya agikomojeho reka ne kuvanga reka ne guhuriranya indirimbo ebyiri at the same time indirimbo zibe zifitanye ziba ziri mu gap igaragara ndumva icyo kintu cya mbere nagusubiza ariko when it comes to the album nkuko ngira ngo wabibonye nimba waraje muri concert y'umubiri nakoze indirimbo zitandukanye ngira ngo nizo utari wumvishije ni ukuvuga ngo hari album urakora ugategura album yose haba ari myiza abantu batarumva zo uzikorera icyarimwe then igihe cyo kuzirelizinga nibwo zirelizinga nanone icyarimwe so icyo gihe rero abazishaka bazikura kuri iTunes na Spotify na handi ashobora musubije rero ku cya kabiri nuko kuza muri Europe byo ni vuba kandi urakoze cyane ko warayitabira igitaramo cyanjye mu Bubiligi kuba nzaza rero vuba nabyo biri kuri list rero ntugire ikibazo no kurikirana Instagram yanjye cyangwa se Facebook The Ben nzagenda mbyapuletinga nzagenda mvuga aho nzaba ndi mu bihe biri imbere
urakoze The Ben reka dufate na Prosper wiriwe uri hehe
mu Rwanda
ikibazo cyawe
yaba cyane nk'ikifuzo The Ben twabiganye turankome aya musaya azaduko indirimbo y'abantu y'ahantu yize gusa kuri turankome yaho yize kuri esi
Ben abo bantu bafitiye umwenda ukomeye cyane
abo bantu kandi ndabakunda cyane Imana ibyumve ndabakunda cyane Prosper nubwo nta kwibutse neza ariko the fact ko abantu twiganye n'ukuri kandi urakoze cyane
akisubiye kimwe cyane ntabwo wapfa kunyereka ariko turagukunda cyane hano mu Rwanda
urakoze cyane ufite abantu ufite abantu benshi bakoresha ikiti tuvugana kuri twakomenyezeho ndabashimira kandi mwambaye hafi mukomeza kumba hafi n'iby'agaciro
The Ben hari ikibazo cya nyuma Prosper
ubundi ni nk'uko bacu baje ubundi na Deva yaruke mu Rwanda turamukumbuye cyane
urakoze Prosperi The Ben hari n'undi mukunzi wigeze kwandika avuga ngo uzabasubiremo indirimbo nshuti nyanshuti.
Yeah, iki kibazo ndakigira cyane abantu benshi bakunda kukinsaba. Nibaza ko nzayishyira kuri album, album nzasohora izajya kuri iTunes mu gihe cya vuba, ngira ngo hazabareho remix ya inshuti nyashuti. That's a promise. Nitumbijeje.
Urakoze. Murenzi, hari akandi kabazo waba ufite wifuza kubaza The Ben?
The Ben icyo nakubaza, hari indirimbo nyinshi wakoze mu Rwanda nazo zubatse izina bita The Ben, ariko abantu bakaba barazibatise izo ndirimbo tumaze kuzibagirwa. Izi ndirimbo yagiye adufitiye umwenda wo gukora video. Hari icyo waba utekereza gukora video y'indirimbo wahereyeho cyangwa se indirimbo zakugize The Ben?
The Ben subize
ngira na ntabwo ukuri nuko ntabitekereza, ntabwo nikiriza kubona nakora video y'amahirwe ya nyuma cyangwa indirimbo abantu bakunze mu bihe bya mbere. Ntabwo nibaza ko nakora video yazo kuko nakora video y'indirimbo nshyashya ziri kugenda zisohoka, kandi nibaza ko abahanzi benshi aho bava bakagera bagira icyo kintu. Ushobora gusanga nka Chris Brown afite indirimbo yahereyeho atigeze akora video. Just because uko iminsi igenda iza wumva ko ibintu bishyashya igomba guha abantu, usibye ko by thinking about kubitekerezaho bishobora gutuma habonetse any chance nshobora kuba nakora nk'amakapera cyangwa se nk'amacoustic guitar ya indirimbo. Izo ndirimbo nkaba nakora nk'amacoustic guitar y'utu video nkaba nkadushyira ku YouTube yanjye, abantu bakaba bakongera kuzumva mu bundi buryo apano ko zari zimeze mbere. Sinzi nimba nsubije neza.
The Ben, hari n'andi makuru atugeraho avuga ko video yanyu nta cyadutanya ishobora kuba yaratoranyijwe mu marushanwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru wayemeza?
Yeah, amakuru niyo. Nanawe naho ni no gusaba abantu ko bakwitabira kuntora, Abanyarwanda, Abarundi, inshuti zanjye bakwitabira kuntora kuri Africa Entertainment Award mu magambo ahinnye ni ubwo navuga mu Kinyarwanda ni AF and then African Entertainment Award .net/ vote, I guess nimba nibeshye ndi kwivuga ntabisoma.
Nibaza ko wenda kugira ngo uborohereze wabishyira ku mbuga zawe za nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, ku buryo byaborohera kujyayo kugira ngo bagutore.
Right, yeah, ndaza kubishyira kuri ku Instagram yanjye na Facebook ku buryo babyitabira bakaba bantora muri ni kategori ya video y'umwaka na cyadutanya iri mu ndirimbo za flashwe n'abandi bahanzi ba Weekend na Diamond. So no kureba ukuntu tubatsinda.
Ku giti cyawe bivuze iki ibingibi?
Bivuze ikintu kinini cyane, bivuze ikintu kinini kandi cy'agaciro, bigaragaza cyane kandi ko umuziki wacu uri kugenda wumvwa unahabwa agaciro hirya no hino mu mahanga nk'uko nabikomojeho. Ni ikintu kinini cyane kandi mfata nk'ikintu gikomeye. So Imana izambe hafi tunagitsindira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, tukaba kandi dufite abatumirwa umunyarwanda Ben Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben, ndetse n'umunyamakuru Murenzi Kamatari uba muri leta ya New York, akaba yaranashinze radio yitwa Isoko. Turaganira ku ndirimbo Habibi iherutse gusohorwa n'umuhanzi The Ben. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Egide Wiriwe.
Mwiriwe?
Gabanya radio yawe, uri he Egide?
Mwiriwe, ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ahanini si ikibazo, numva nshatse gukeza cyane umuririmbyi The Ben kuri iyo ndirimbo yaririmbye. Urumva ko ari indirimbo ikoze mu buhinga bukomeye cyane, kandi irimo amajambo yubaka imitima, ivuga urukundo cyane cyane ku banyagihugu bo muri aka karere ka Afurika y'Ubuseruko. Ahanini usanga bari bamaze imyaka mu ntambara cyangwa ugasanga abandi baracyayirimwo. Baronse umuririmbyi ababwira urukundo, usanga zubaka imitima yabo. Akabazo kamwe nashaka kumubaza, yibaza ko video y'iyo ndirimbo yiwe izosohoka ryari, bimeze gute?
The Ben subiza Egide.
Ah, Egide mbere ko mbasubiza Burundi ndabakunda Imana ibyumve kandi ndabasura vuba. Ikindi rero iyo video yishwa kutarenza ibyumwe bitatu ati gutegura video nziza izanogera maso yabazayireba kandi wa mugani nkomeje kubona message zimbwira ati Ben make sure ukoze video ingana cyangwa se iruta audio so kiri undi kuri pressure yo kumekinga shaka ko nkoze video nziza cyane kandi nibyo mparanira so tuzayireba mu gihe cyavu.
Ariko se ubundi kuki mubanza audio mbere yuko mwagiye mubisohora rimwe kugira ngo binazamukire rimwe kuko usanga nk'iyo mibare twavugaga kuri YouTube ya audio wasohoye igira imibare runaka hanyuma wazana video ukabona nanone nayo habaye mu gap kuki mutabisohora rimwe
niyo ho edia twifuza kubisohora rimwe sometimes yaje biterwa na impamvu runaka especially nk'indirimbo nka Habibi n'indirimbo ntari mfite mu ntoki yari mu maboko ya Pastor Pierre kugeza ubwo yaje kugeraho biba nk'uko tuyisohora vuba vuba byutirwa kugira ngo tube dutegura video sometimes habamo impamvu ariko natwe nk'uko bivuze twifuza ko zaza zisohokera rimwe nibyo byiza wa mugani wawe cyane ko wa mugani umenya ko indirimbo yarebwe bingana gutya nk'urugero nka nacyadutanya uko ari ebyiri imwe ifite 400,000 indi ikagira 300,000 wa mugani wawe ubiteranyije cyangwa se bisohokera rimwe
wari kuba uri hafi kugira
700,000 mu gihe cy'amezi make cyane so ni ibintu byumvikana so ya ubutaha tuzajya tubikosora kandi bizagenda neza.
Turi kumwe kandi na Theogene. Theogene mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo Habibi umaze kuyumva?
Narayumvise ndayikunda cyane.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nendaga kumubaza numvise bakimubaje n'igihe azaza kudutaramira Kigali mu Rwanda.
Urakoze Theogene. Murenzi, hari ikindi kibazo ufite?
Ikibazo nabaza The Ben, umuziki w'abanyarwanda uri kwitabwaho nicyo twavuga ubu ngowo niyo urebye n'ibirori byose bigenda bitegurwa batekereza umuhanzi nyarwanda ariko mu by'ukuri turebye dusanga abahanzi nyarwanda ntago byoroshye kugira ngo babishweho n'ibihangano byabo icyo nshaka kuvuga no kuvuga yuko kubaho ukora umuziki gusa nta kandi akazi kawe ari umuziki no kuvuga wikorera urara muri studio Ben urabona ibyo ngibyo kugira ngo mubigereho umuziki ugutunge gusa ari ukora urabona bizagenda bite cyangwa se urabona ari icy'abanyarwanda babafasha bo muri rusange
The Ben
Ben nako navuga ko biriho kandi biriho feteri nawe bishobora kuba bitari ku rwego runaka rushimishije aho The Ben ashobora kugura inzu ikomeye muri Hollywood urikumva ariko biriho kandi kugira ngo nsubize ikibazo wenda mu buryo bworoshye ikigomba gukorwa no gukora cyane kugira ngo bizamuke intera bijye ku ntera yindi gukora cyane rero nta kundi no gutekereza ibintu bigera ku bandi ibintu bitari bufate iwacu gusa bitari bufate abaturanyi bacu gusa ibintu bifate Afrika bifate isi so nuva ngo umuhanzi aho ari hose agomba gutekereza n'iki kinakora kugira ngo breaking it through kugira ngo nkore ikintu isi yose iri bumve none nanye nka benefitingamo. So yeah, bizava mu gukora cyane, bizava mu kurara ayo majoro nko kubivuze, bizava mu kugira nama no kuba creative, kugira ama ideas mashya atigeze yumvuga, atigeze akoreshwa, kugira ngo abantu bakomeze kuba, you know, kwishimira ibintu ukora no kumva babigana.
Wigeze kuvuga kubijyanye n'umubare wenda w'abanyagihugu w'abanyarwanda cyangwa se Burundi bumva umuziki wanyu cyane ariko nanone kugira ngo mutere imbere nuko mwagura uwo muziki wanyu mukagerageza kujya no ku masoko arenza yo mwari musanzwe mutangaho ibihangano byanyu nk'urugero hari umwana w'umukobwa w'umunyarwanda witwa neza ejo bundi wasinywe na label y'umu Nigeria nibaza ko nawe atanze urugero abandi bahanzi b'abanyarwanda bakwiye gukurikira The Ben.
Yeah, ukuno kuri neza yasinye muri I think ni MC Galaxy label, ni MC Galaxy nawe ni umushuti wanjye, turi kumwe muri category ya video of the year muri African Entertainment Award. Yeah, ni urugero rwiza neza yatanze kandi nabandi bagomba kureberaho. Neza ni umukozi nanamutsinzeho gato, ni umukozi kandi mfite icyizere cyane ko azagera kure. Nkuko rero nabivuze, ibi bintu byose bisaba akazi, bisaba gutekereza, bisaba kumva ko ushaka kuzana ibintu bitandukanye n'ibyo wazanye ubushize, kumva ko ushaka gukomeza kuba mushya mu maso y'abantu. Nibwo abantu burya banavuga ati uyu muntu n'ukuri akwiriye support cyangwa se akwiriye kuba hafi. Si n'ukuvuga ngo abantu batwumva, abantu badukurikirana na bameze nk'abantu n'uvuga ngo baravuga bati kanaka safite iki, ese ni kibishya afite, iyo basanze ari bisanzwe nibaza ko bacika intege. Niyo mpamvu umuhanzi agomba kugerageza akazi n'ibintu bishya bitandukanye n'ibyo yakoze kugira ngo akomeze interesting abantu.
Kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika, Alexi, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe Alexi?
Ndi ku Kiwei Karongi mu Rwanda.
Karongi murakomeye?
Tura ku mazi.
Habibi yabagezaho ngaho ku mazi?
Ahangaha rwose yatugezeho, turanayishimiye cyane kandi nanjye naze ndi no kuyumva.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo kuri The Ben, ari kuri telefoni, mushobora kumvikana.
Ikibazo nabaza The Ben ni ukwibaza ko abahanzi benshi bo mu Rwanda baba performinga muri bya Primus Guma Guma, we ni gute azaza akaba ya performinga? Akandi kabazo namubaza kamwe, ese aracyibuka nka za ndirimbo za kera zirimo amahirwe ya nyuma ngo adushyireho Israel twumve ko akibyibuka?
The Ben ngo muhe ka kapera k'indirimbo ya kera amahirwe ya nyuma, ngo afite impungenge ko ushobora kuba utakiyibuka.
Nta wibagirwa indirimbo ye ni nko kuyibagirwa umwana wabyaye.
Ngaho muhe rero ka kapera gatoya abyemere.
Mama hirwe ya nyuma mukoreho bwa nyuma mubone bwa nyuma kuko nizeye ko wakongera ukanyumva. Wakongera ukanyumva. Uko nabishakaga nabikoze mu buce.
Uracyabyibuka. Reka dufate na Aisha. Aisha mwiriwe neza. Uri he Aisha?
Ndi Musanze.
Musanze murakomeye? Akabeho karacyahaba?
Karacyahari.
Ubwo rero The Ben muri kumwe?
Namwe.
Kibazo
cyaho neza Aisha?
Umakiza The Ben.
Makunyumire cyane.
Beziyande, nashaka kukubwira
Yo, ukabisa, merci. Ndumva tuvuganye rero. Ibihe bibaye byiza.
Aisha, urimo urarira?
Aisha, nturirire.
Ushobora kubaha icyizere cy'uko uzagaruka mu Rwanda?
Oh yeah, icyizere kirahari mu kinshi. Mu Rwanda ni iwacu, ni mu rugo, so ntabwo mu by'ukuri nduwa hano si iwacu. Hano ni ahantu tuzahaha ubumenyi, tugahaha ubwenge, tugataha. So mu Rwanda ngomba gutaha, kandi hopefully umwaka ngomba kuba ndi mu rugo, umwaka urangira.
ni byinshi umuntu yakubaza ariko byinshi byandeze ine indirimbo ndazumva ariko bimva cyane uri performance
Aisha bizaba kandi ukomeze usengere bizaba kandi ukomeze urukundo na support uha umuziki nyarwanda muri rusange ni mwebwe mutumye tugera aho turi ni mwebwe mutumye turi bose Imana igumirisha nawe
Urakoze cyane Aisha natwe turagushimiye akanya ugize kugira ngo uvugane na nabahanzi dufite muri studio Arakoze reka dufate na Mugisha Mugisha mwiriwe neza Uri hehe Mugisha Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe indirimbo Habibu maze kuyumva
Nayumvise ni nziza
Gerageza uvuge cyane gerageza uzamura ijwi ryawe Mugisha
Indirimbo ni nziza cyane None ndagira mbaze The Ben wenda igihe azayisohorera video yayo
Ya video nayo mbivuzeho haruguru ni igihe cya vuba turi gutegura video nziza kandi izi video nziza burya ntabwo ihukirwa ni ikintu tugomba kwitondera tugashyira mu mwanya uhagije so ni mu gihe cya vuba muzabona amashusho ya Habibi
Urakoze Mugisha Murenzi iyo wumvishije uburyo abanyarwanda cyangwa se abakunzi b'abahanzi baba mu mahanga babakumbuye ariko nanone ugakurikirana uburyo muzika igenda ikura mu Rwanda ese ubona gukorera wowe uvugaye nawe abahanzi gukorera muzika bari hanze y'igihugu ubona byoroshye cyangwa se hari cyahinduka baramutse bagiye gukorera muzika mu gihugu aho bakomoka
icyo nakubwira bahuye n'ibibazo bibiri cyangwa se bahura n'imbogamizi ebyiri ibyo ndavuga ku mpande ebyiri nkuko ngenda mbikurikirana ubundi mu Rwanda kubera amateka twagiye tunyuramo hagiye abaho abantu baba hanze y'u Rwanda ndetse n'ababa mu Rwanda ubu ngubu rero njyewe iyo ndi kureba umuziki ndeba u Rwanda ibihugu bibiri by'u Rwanda ni ukuvuga abanyarwanda baba hanze bafite n'abahanzi babaririmbira baba hanze ariko uretse ba The Ben ukareka na uretse The Ben ukareka Meddy na K8 wenda n'abandi bakeya abo bahanzi izina baryubakiye mu Rwanda iyo rero bikaba bigoye cyane abahanzi bo hanze batari bagera mu Rwanda cyangwa ngo babone uburyo bigaragariza abanyarwanda kugira ngo bamenyekane mu Rwanda icyo rero icyo navuga aho ngaho nuko abahanzi bandi batari bano ba The Ben n'ubundi bubakiye izina mu Rwanda birabagora cyane kugira ngo bo bamenyekane mu Rwanda uretse ko wenda Ben nigeze kubona hari n'undi muhanzi bari gufasha kuzamuka havamo n'ikibazo aho ngaho The Ben urabona abo bahanzi nabo kugira ngo bagende bubake izina mu Rwanda urabona byabasaba iki
The Ben wenda nanone usubize kuri icyo kibazo narimbaje Murenzi akenshi iyo mu muhanga ibihangano byanyu bishingira ku buzima busanzwe bw'abantu ariko noneho muri hanze y'igihugu biraborohera kugira inspiration y'ibyo muririmba
Yeah ni nyuza ko byoroha ko most of the time turirimba ubuzima bwa twabayemo tuzi iyo ndirimba urukundo nuko nigeze gukunda nuko nzi uburyo bifiringa gukunda cyangwa gukundwa turirimba rero kenshi tubyireferaho cyangwa se tukabikura muri inspirasiyo za buri munsi abantu bahura nabyo ntabwo navuga ko bigorana rero ntabwo bigorana cyane cyane ko byari kugorana zitagiraho na nka producer w'understanding wumva umuziki dushaka gukora uwo ariwo ngira ngo nigeze muri Amerika murenze arabizi nakoze n'aba producer b'Abanyamerika andi munakoze nari nakoze n'umugabo witwa Mike E wo muri Michigan n'abantu batajya ba understandinga cyangwa se batigeze ba understandinga byoroshye umuziki dushaka gukora abayumva ko yagukora R&B iri full imeze nk'iya Alec Kelly mugi wo ushaka wenda afro R&B indirimbo imeze nka I'm in love cyangwa imeze nka Habib izo still sometimes ntago bazumva aba yazikora ariko mu byukuri ntazi kure muri touch ye nyayo so nibyo amahirwe kugira umuntu nka click hano cyangwa se ukaba wagira Pastor P aga flying akazi naha nago navuga ko bigoranye na gatoya wendi kibazo wa mugani nkuko mubikomojeho kuba turi away kuba turi kure mu rugo hashobora imbogamizi cyane yo kumenyekanisha ibikorwa wakoze mu banyarwanda ariko nabwo twagiye amahirwe yo kugira abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga na Facebook na Instagram benshi bahagije ku buryo y'ibintu bisohotse nyuma yuko tuvugana na maradiyo y'iwacu nayo nanashimira cyane bikwiye ku mutima kuba bakomeza kutuba hafi no gusakaza ibintu dukora nyuma yuko tuvugana nabo dukorana n'abantu bacu ku mbuga nkoranyambaga biroroshye cyane iyo dusohoye ikintu abantu barabibona n'abatabibonye bakabibwirwa ugasanga ibyo ni in terms of promoting so in terms of yo gukora rero product nyayo nabwo navuga ko bigoye kuko dufite click hano tukaba twagira Pastor P ushobora kuza anytime n'ibintu navuga ko mbikwi ntabwo nabona ko bigoye cyane
turi hafi kugera ku musozo reka mfate mu masegonda make Petit wiriwe neza ikibazo cyawe mu masegonda 30
murakoze cyane turashimira The Ben cyane n'umuhanzi tekereza ko azatugeza ku rwego mpuzamahanga dukurikije ijwi rye n'ubundi buhanga bwose agenda twereka so Ben ndashaka kukubaza ikibazo kimwe Habib yarakiriwe cyane urebye navuga ko yabaye nk'iseremi nyarwanda nibwo bwa mbere nabonye indirimbo igera bwa mbere mu Rwanyarwanda umuntu akabasha kuyiririmba mu munsi umwe cyangwa mu masaha make so Ben kuba uri muri Amerika wumva ari iki cyane cya mbere waba warahungukiye kirenze ibintu kuko twebwe nk'abafana dushobora kwibeshya cyangwa ariko wowe ni iki cya mbere ushobora kuba warahungukiye
mu masegonda make Ben
urakoze cyane ku kibazo nibaza ko muri Amerika nahungukiye ubumenyi bwo kumenya icyo abantu bashaka kumva n'igihe bashaka kucyumviraho nimba nibeshye ndumva ari cyo kintu nahungukiye no kuba naragiye mpura n'abantu batandukanye bafite experience zitandukanye bashobora kunganiriza bakambwira ati iyi nzira ni nziza iyi nzira igoye iyi nzira ntuyicamo ndumva mu magambo make cyane ariko nagusubiza
murenzi mu gusoza urabona muzika nyarwanda igana hehe
muzika nyarwanda uko nyibona iragenda igana heza aho wenda nka perezida w'u Rwanda iyo afashe urugendo akavuga ati ndajyana umuhanzi w'umunyarwanda kubera ko azwi cyangwa se kubera ko hari ikintu ari buze kongera cyangwa se ari buze no gukumbuza abanyarwanda ikinyarwanda urwo ni rwo rwego mbona w'umuzika nyarwanda igeze icyo rero nabwira abahanzi nihuta cyane buri muhanzi wese agerageze gufungura akawunti cyangwa se konti ye kuri YouTube no kuvuga nkange umurezi ushaka indirimbo wenda ya Tisa cyangwa ya Ben aba nzi ko hari akawunti ya Ben ndi buze kubona ngira ngo nibyo ngibyo navuga nihuta
The Benny mu gusoza ubutumwa bwa nyuma amasegonda 30 ku bakunzi babo.
Abakunzi ndabakunda cyane mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Uganda, abanyarwanda hose bari abarundi aho bari bose. Ndabakunda kandi Imana ibaho umugisha mu kuba bakomeza kumba hafi mu bihe byaho bari tuzabonana kandi tuzatamana.
Urakoze The Ben, urakoze Murenzi Kamatari, nshimire nshuti mwese mwari muteza amatwi ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi, nshimire engineer wadufashije muhanga bw'ibyuma na Fatuma Almasi Kalala wadufashije gushyira mu kino kiganiro muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edir Rwema ciao ciao. Wewe baraka yangu ikiza cyose nabiboneye muri wowe. Yeah.
cyo nkwima kukubabaza